Once again, let me just welcome each and everybody to this gospel gathering, the only place whereby Jesus Christ is exalted without compromise. John. For sure, it's the Lord who purpose and direct all things. We have been in the book of John for some months, seeing the beauty of our Lord Jesus Christ in the preaching of the gospel. And in general, we have seen that it's only the gospel that sets people free, and it's only the gospel that brings hope to the hopeless. It was a long journey, starting from the creation of the earth up to the cross, where the Lord purposes that the sins of his own will be
purged
away. What amazes me most is to see how strategical the Lord made it that there shouldn't be one missing, but everything according to the pattern and design that the Lord set before the coming of our Lord Jesus Christ and being crucified on the tree.
Ine yoro chintu chachikuru chomwe chinditakwisa kwambiri ndidondomekwe mene Mulungu anayikiratu kunena kuti kwa iwo onse ochimwa osankhidwa mene Mulungu anawapatuliratu asataikepo ngakhale mmodzi koma kuyikira dongoso lonse kunena kuti anthu amene akapulumusidwe mukupachikidwa kwa Yesu Khristu amene pamtanda.
The preaching of the gospel that all prophets, the major prophets and the mere prophets, has been prophesying the coming of Jesus Christ. There was nothing missing but whatever the Lord
predestined it.
Another interesting thing is that there is no any other prophet that stands against another one, but all prophesy the unity in unity to the coming of our Lord Jesus Christ.
Chindushina chokondweresa kwambiri chonena kuti mukunenera kwazineneri wose palibe mmodzi amene anakhala otsutsana ndi nzachi koma kuti wonse pamodzi anali kufotokozera zakubwera kwake kwa Yesu Kristu.
The coming of our Lord Jesus Christ is the fulfillment of all pieces of words that each and every prophet prophesies to bound the book together.
Ndikoti kubwera kwacho kwa mbuyo wathu Yesu Kristu kunali kukakwaniritsa ngutuli lonse la mawu amene azineneri wonse analankhula aja pokamanga buku pamodzi.
Blessed is the eye that sees the beauty of our Lord Jesus Christ in the preaching of the gospel. And again, here we see that there is nothing that one can do on his own that can please God. There is only one place, one person that praises God, that one is nothing but Christ Jesus. That's why the scripture says, "This is my begotten Son in whom I'm well pleased."
Injili njifake malemba anasindikiza bwino kunena kuti ndiye mwana wanga mwa iyeyo ndimakondwera.
This is my begotten Son, we obey him.
Njifajakeso malemba anasindikiza bwino kunena kuti ndiye mwana wanga wakondwera ndipo mumvere iye.
There is nobody but Christ and Christ alone.
Alibetu zawina nsamena mamnena kuma Yesu Kristu yekha.
The coming of the tree where Christ would be crucified was the fulfillment of whatever the prophets, the Old Testament, spoke about.
Tikamaona ngakhale kubwera kwa mtanda umene Yesu Kristo anakabachikidwapo palibe chimene chinasokonezedwa koma kuti kunali kungokwanitsa zonse zimene buku la chipangano chakale ndi aneneri anali kunenera.
The judgment that Pilate expressed or put on Christ Jesus wrong, but whatever was already predestinated according to his determined counsel.
Ibonso tikamaona ngakhale za chiweruzo ndi mawosa amene Pilato anali kulankhula pa Yesu Khristu palibetu chimene iye anasemphanisa koma kuti zonse zinali kuchitika ndi kukwaniritsidwa monga mwa wake wa Pilato ndi Mulungu.
That's why the religions fails to understand whom Christ he is because they were blind to the things of God.
Ichino nchifukwa chake anthu azipembezo anakhala akhungu posamziwa kuti Yesu Khristu ndi ndani kupeza Mulungu anawapatsa khungu pa zinthu zokhuza Mulungu.
This gives us assurance that blind eyes will never see God.
Ndiponso chidi simikizira bwino kunena kuti maso akhungu sadzaona Mulungu.
Nobody will see God if it is not God who will be pleased to.
Ulibenso munthu amene akwazo muona Mulungu ngati sikumachita kukomera Mulungu mwini wake kuti kutero.
The crucifixion that was done on the cross was the closing of the eyes of the unerected so that they might not see Christ on this scripture.
Ndipoti kamaona ngakhale chisautso chimene chinachitika pa mbuye wathu Yesu Khristu pa mtanda paja kunali ndi kukatseka maso anthu onse osasankhidwa kuti asakathe kumuona Yesu Khristu wa mʼmalembayi.
Thank God to be one of them whom Christ draws and opens the eyes and ears.
Kumatu ife tiziyamikana ndi kuwasegula maso.
That's why there is no any place, no any time to worship a man or to name a man his name, but Christ and Christ alone, the crucified one.
Ndichifaja ke sikuna sikwa malo kapena kuna lina limene likoza kupembezwa ndi kukwezedwa koma tu Yesu Khristu yekha basi.
Last week we were on the same chapter of 18 of John whereby we saw that the people said this man.
Ndipoto Mulungu wathawu tinali mbuku lomwe la Yohane chapter 18 momwe timaona akulankhula anthu kuti za munthu kuti munthu uyu.
They failed even to name the name that was born with while he was a baby to Mary and Joseph. But just seeing this man because they were completely angry and angry with him.
Iwo watu anthu atakhala atadzazidwa ndi mpiri wotheratu analephera ngakhale kumutchula dzina limene anatchulidwa Yesu atangobadwa kuchokera kwa mayi wake Maria koma chifukwa cha mpiri amangonena kuti mukuyu.
Because they know that if they would just name that this is Jesus or Emmanuel, then they are speaking the word of God. So they refrain even to name the name, physical name that was named when he was born.
Wokhala iwowo amadziwa kuti ngati atamutchula uyuyu kuti ndi Yesu kapena kuti ndi Manuelo akatero ndiye kuti akulemekeza Mulungu kupeza kukwanisa mawu malomo ake analephera ngakhale kumutchula dzina limene anabadwa nalo.
Here we see that the religions will do whatever fit to them to prevent the preaching of the gospel.
Apato ndiponso kuona zimenezo ngakhale zipembedzo zimalankhula zimene zimachita zipembedzo pofuna kukhotesa kupatusa uthenga wabwino.
But blessed is that nobody can bow to the word of God. Whatever man can do can never manage to bound the will of God, not to go and proceed wheresoever the world purposes.
Chilichonse chimene munthu akhoza kuchita sangathe kuupotoza uthenga wabwino wake koma maloma ake uzapita kupita kuti konse kumene Mulungu wafuna kuti ufike.
The thinking of binding is the proceeding of the gospel.
Ndiye kulingalira zofuna kupotoza uthenga ndi kupitiliza kulalikira uthenga.
So the binding, the physical binding of the gospel is the spiritual establishing of the gospel.
Ndiyeno pamene mthupi munthu akulingalira zopotoza kapena kulakwisa mwadala uthenga wabwino kumakhala kuzimu kunde kuti akupitiliza kulalikira uthenga wabwino.
Because even the brothers of Joseph had anger and jealous with Joseph, and they did whatever fit to them without knowing that the physical anger on Joseph was the spiritual accomplishment of the will of God.
Here there
is the anger of the religions. The Jews caught and bound Christ to Pilate the king.
Momwe mwonso ni mene tikuonera apa kunena kuti kupali mkwiyo wa zipembezo pamene Ayuda akufunsira kwa Pilato kunena kuti amangidwe Yesuyo.
And it was a long journey without knowing that whatever step they are doing, they are fulfilling what the scriptures has already set forth.
Mukamaona ulani ulendo wa utali umene munachitika zambi, ngati mochitika zimene zisi, iwo samadziwa chimene chikuchitika koma zisezo zomwe amachitazo, unali kungokwanikisa zimene malemba anali atanenera kuza izi.
Let us see the anger of the people on Christ Jesus after he spoke to them.
Tadeni tioneni mkwiyo wa anthu umene anthu anachitira pa Yesu Khristu pambuyo pona kuti Herode walankhula nawo.
I mean Pilate, because here Pilate, when he said there is a custom for me to release one during this Passover time, the people expressed their anger and spoke with angry.
Mama makati kulankula za Pilato, jifafu wati kwa za kuona, mene Pilato amaka wakuzantua, kunena kunena kuti koma mulina oma karidwe, amena makufumbasubira ni mkumbozi, ndeno, anthu anaone serankuyo wao sono umena na muyanka Pilato maukari.
The first anger is that the people has bound Christ to Pilate, that this is a blasphemy.
And because they were saying
that him is saying that he's the Son of God, this is very blasphemy. So with that enmity of blaspheming God makes these people to be angry and anger seriously to Pilate. But now Pilate is arousing another thing, another element that will continue making the anger to be at
100%
plus. It's like there is a fire and somebody is coming with petrol or diesel on the fire that is burning.
Izidu zilingadu kuti mundu wayasa moto mkutenga kutitapo apetulo kapena diesel kuti moto uja uyakile yakile.
The wood is burning. Now you are taking the petrol and apply to the burning wood. Then there will be a spark there.
Chifwa zilingadu kuti nkuni zikuyaka kare. Ye mmalo mwako ukaonjezera kutira po petrol. Ne kuti moto uja uyaka mwampamvu kuopsa.
So the Jews had issues in their hearts against Christ Jesus to Pilate.
Ne Ayuda watu anali kale ndi mlandu mkati mwawo kwa kubwera naye kwa Pilato.
Now Pilate is putting the petrol now by saying Christ the King of the Jews.
Pilato aso akuoneka kuti akungonjeza chanzunu nkapo kaila kulanso kunena kuti Yesu yo ndi mfumu ya Ayuda.
So for this company to hear that Christ is their king, then it is another anger roused and bounded upon Christ that they can't do otherwise but to crucify him now.
Ndiyenro dupa maso pa mkuluri mene ilipo kamu pasoni na kuti Yesu ni mfumu ya Ayuda. Siki mchina su jima bwela mkati mwa wako makungwa ni kati ya sono kumwa kuta mene ndo ufunika hapa chikuwe.
Behold, there is verse 40 that we are looking today.
But I want to do the young and I room the mega for the year.
Whereby it says, then he cried, they all again. That is a loud voice of the company of the Jews, saying, not this far, but Barabbas. How Barabbas? Now Barabbas was a lover.
Umwani na kuti, omwepo anafula anso, awa amina mafula awa, andi gulula yuda aja, amina na mangesu kubena na ikwapiratu aja. Si uyu, koma Balapa. Koma Balapa analiwa chifwamba.
So there is many things that shows the oneness of the sinners.
Ndino ababa kuwane katu zintu zambili, zo mwezi kuwane sa umozi wa nkoshimu.
The first oneness is the oneness that God brought upon the Jews and Gentiles together to agree to crucify Christ Jesus.
Kupirizano yamba, ndu umene tu Mulungu ana opereka pakati pa Yuda ndi amitundu kunena kuti agwirizane kumpereka Yesu Kristu.
Because according to the custom, there was no communication between the Jews and the Gentiles.
Kwandu ndikamayang'ana monga mwachilamulo, panalibe mgwirizano pakati pa Yuda ndi anthu amitundu.
So, but according to this time, God made it clear to show that even though there is a difference, but these people are not these.
Ndino komano Mulungu munthawi anachipanga chinthu ichi kuti akaonesere kunena kuti ngakhale tu anthu awanali osiyana muzochita zina komabe anthu andi amodzi.
So he showed them by bringing the oneness in crucified Christ Jesus.
Ndiye chinthu ichi Mulungu anachionesa pobweresa umodzi wawo mukupachika Yesu Khristu.
He bring the oneness by showing that the Jews shouldn't kill, but they should send the Gentiles to kill and fulfill what the Jews are needing.
Also, Mulungoji kwa nilisaichi, anapeleka mkani mwao kunena kuti Ayuda hao, anawa wazala umoroni na kutisa kufika kumpa, kumana mina kufika kumpa ndi Ayuda. Ndi Ayuda hao, ape Yesu Kristu, azia amitundu ape Yesu Kristu, malu Ayuda.
So, the Gentiles fulfill his sending or the mission that was with the Jews in killing Christ.
Anthu amitundu anakwaniritsa cholinga cha Ayuda aja pakupha Yesu Khristu.
Number two, that is during the time of killing Christ will be the time when there will be a Passover because Christ is the Passover.
Chinthu chachiwiri mukugwirizana kutiona kunena kuti munthawi yakuperekedwa kwa Yesu Khristu inafunika kukhala nthawi ya Pasika chifukwa Yesu Khristu ndiye Pasika weniweni.
So another oneness is seen on the matches of people, the company that were there, speaking together, asking Christ to be crucified.
You know, gwirizano wina chinthu chomwe chikwagwirizanisa anthu apapa tichiona kunena kuti mukufula tu anafula ndi anthu onse amene anali pamene popo kusayang'anira kuti ndi Muyuda kapena ndi amitundu koma onse anafula kunena kuti Yesu Khristu apachikidwe.
And people said, not this man, but Barabbas.
Ndipo anthu analankhula zonena kuti si uyu koma Barabba.
Which means the people had to come up with the choice.
Zomwe zikutanthauza bwino kunena kuti anthu awa anali ndi mwana anapasidwa mwayi wosankha.
People manages to ask the robber instead of the lashes.
Nthawi yakusankhako anthu anasankha chifwamba m'malo mwa olungamayo.
Here shows that a man can never manage to choose God or choose the right thing, but is worthy to choose the only that is abominable.
Zomwe zikungoneseratu kunena kuti kwa munthu kuti usankhe athe kusankha chinthu chabwino koma kuti iye amasankha zinthu zoyipa zokhazokha.
So blessed be God who made it that the blindness of the man is the exaltation of Christ Jesus.
Kwa moto adalitsike ndiye Mulungu amene akapangisa kunena kuti khungu la munthu alikhale ulemerero kwa Yesu Khristu.
Now, let us see these three things, all of these things now.
Ndino tatene tioneni zinthu zitatu izi pamodzi tsono.
Number one, there is a robber in prison in custody, where bound and the chains are there, the doors are closed, the guard outside guarding the house.
Chinthu choyamba, palibe chigawenga chimene ndi munthu wachifwamba amene wamangidwa ndi kuponyedwa mchitoloko sibwino bwino. Ndiponso zitseko zoseka alondanso akudikirira pa khomo.
The law is there asking or commanding the people, the soldiers, to be guarding the robber not to come out.
Ndipo monga mwalamulo limalamulira kunena kuti alonda akufunika kuyang'anira bwino kunena kuti munthu wakupa kapena munthu wachigawenga ichi chisatuluke.
So there was a well-known sentence that has been put on the robber, and the robber was hopeless, thinking nothing that can help him but just staying in the cell, in that bondage.
Mlando kazikika ndoziwika mwino mene unavomerezeka kuri kwa chigawenga ichi kwa kuri chigawenga ichi pangani benso jiepeke nchine jimene jinali nao kwa makungu yanga na kukawo lera kuchitoloko usibazi.
Barabbas was bound by the law.
Deno Barabbas wana mangidwa dira mungu.
And he couldn't do otherwise but obey the law, and he was under the law.
Kuposaka na ichitira mwina kwa makukala chete kumvela la mulo chifana libansi pala mulo.
The law was very powerful upon him. Physical law was there. Even in words, the word of command was there. Everything that was there was very hard for Barabbas to come out.
Ndipo pesala mulo ndi lampamvu. Yeye anakhazikizidwa pasi pala mulo. Tikamayangana ngakhale la mulo, alinamkhalira yeye kuti kuti analibenso kanthu kunena kuti akhoza kuchita pa iyeyo. Ayi.
Now, number two. There is Christ, a substitute of the bound.
Tendo tikamayangana chinthu chachiwiri pamenepo, tiona kuti pali Yesu Kristu amene ndi mulo wa malo wa munthu womangidwa.
But these people claimed to be holy, those the Jews that bound Christ, had the blind eyes not to see that Christ has come on the night time to be the substitute. Oh, Barabbas.
Anthu awawa amene ndi Ayuda, amene amadzitenga okha kukhala woyera. Anthu awawa anali akhungu, amene samadziwa kunena kuti Yesu Kristu uyu wabwera kukakhala mulo wa malo wa Baraba uja omangidwayo.
Now, when these people were going to the law, to Pilate, the courtroom where soever, those people refrained themselves to enter in the cell, thinking or claiming themselves to be holy.
You know, many anthu awawa amakapita kumalo awawa akana kulowa tumbwalo la milandu kuchula okha kuti ndoyera.
While in the custody, there was Barabbas that was very sinful, and Christ in the courtroom claimed to be sin while he is a sinless man.
Kare Baraba amene anachidwa anapezedwa kukhala wochimwa mundira mulo ndiponso pabwalo pa milamundu apa panaikidwa Yesu Kristu amene amamtchula kunena kuti iye ndi wochimwa.
So Christ enter into the courtroom because there is a victim in the courtroom whereby the law has bound him, pressing down.
Ndiyeno tu Yesu Kristu anayenera kukalowa mbwalo la milandumo. Chifanyana kuti kuseri kukuchitoloko siku, kuli munthu wina amene chilamulo cha manga ndi kumpeza ulapo.
So he was to meet with the judge because there is Barabbas who met with the judge and the sentence has been set on him that he is a victim.
Anafunika Yesu Kristu kukakumana ndi wamilandu. Chifanyana kuti Barabbas anapezedwa cha mulori za milandu awa ndi kumpeza kuna kuti yeyo ndi wochimwa lamulo.
So the coming of Christ was the releasing of Barabbas from custody.
You know, kubwera kwa Yesu Kristu kunali kukamtulusa Baraba kuchitolokosi.
The coming of Christ was the loosing of Barabbas, patching him away from the bounding of the law that he has been bounded with.
Ndeno kubwera kwa Yesu Kristu kunali kukamasula zomangidwa zonse zimene Baraba anamangidwa nazo, zonse zimene chilamulo chinamupanga chinamumanga nazo kuti iye akhale kumasuka tsopano.
Number three, it's not what the people says, we need Barabbas, Barabbas, that makes Barabbas to be set free, but it's what Christ came with, the purpose of his coming into this world that makes Barabbas to be out.
Chitatu chomwe ndichiona apa simautu ati amene anthu anafuula nkulankhula kuti Baraba amasulidwe chimene chinapangisa kuti Baraba amasulidwe ayi koma ndi chimene Yesu Kristu anabwerera dziko lapansi kuti Baraba akamasulidwe.
Because had it been the voice of the people would have asked Barabbas even before Christ was bound.
Because
this is the same Barabbas that has been bound in the first day while the people were still alive. It is the same law that bound Barabbas that was with the people during the time before Christ came and be bound. It's the same judges, the lawyers that were with the time of Barabbas before Christ's coming and be bound. Now the question might be, why Barabbas sinned against the law during the time when Christ will come and be bound?
Here
shows that the sinning against the law of Barabbas was there because there is the coming of Christ Jesus to set him free completely.
That's
why the Bible says, if the Son sets you free, you'll be free indeed. Which means Christ is the deliverer of one of the elect that have been bound by the law in the custody.
So when it comes to Christ, to Ndimoongori, Ndimpulumusiwanu, I mean, ana mangilo ndikiramulo kwigidwa mchitolokosi.
So Barabbas knows the statement that was there upon him because he is a victim.
Barabbas amadziwa mlandu umene unali pa iyeyo chifacha akulakwa kwake.
When he heard somebody touching the rocks outside, he was knowing what was already there on him while the rock is pressing him down.
But we have
when he met with the soldier calling him out from the cell, he was knowing what is coming next because he is a victim. But what marvels Barabbas most is the statement that was said, you are free.
Matu chindu chomwe chinamzizisa ndikumutha malungo Barabba ndi mawu amene anawamba kuwuzidwa kunena kuti ipo pano wamatsulidwa.
You are free because there is a substitute for you today.
Wamatsulidwa iwe wakhala wamfulu baba libina amene walowa mmalo mwako lero.
And he saw the same time, that very time of coming out, and hear the voice of outsiders, the statement written that I have been set free because this man is entering all my grace to receive all punishments and commands. Instead of seeing Christ as a victim or to be one of the Jews that can say, crucify him, crucify him, Barabbas saw Christ as the only deliverer and substitute of his bound.
Mm-hmm. pachikeni balabadwa anapona Yesu Kristu kukhala mlo wa malo wa zolakwa zake kukhala muomboli wa moyo wake.
And he saw Christ different from the outsiders that were saying, crucify him, crucify him.
Ndipo iye Baraba uyu anamuona Yesu Kristu kusiyana kwambiri ndi anthu amene anali panja, amene anali kufuta mawonena kuti mpachikeni, mpachikeni.
Because to him he was thanking God for this man to be the substitute of him.
Chifukwa kuti kwa iye kunali kungoyambika Mulungu chifukwa cha munthu uyu amene wakhala mlo wa malo wake.
The people that seems to mock Christ wasn't that touched the heart of Barabbas, because he saw Christ as the only remedy for him to be out from the bondage, from the custody.
Ndipotunga khale anthu amene amanenera za mwano pa Yesu Kristu sakanathadu kumusintha mtima kapena kusintha maganizo a Baraba, chifukwa Baraba amamuona Yesu Kristu akukhala mankhwala okhawo, akukhala ndondomeko okhayo yakuchitisira machimo kuntusa iye mndende.
So when we read again, we saw that the multiple people claim together that Christ is worthy to be crucified. Exodus chapter
12:5-7.
It starts by saying, your love shall be without blemish. That is attribute of Jesus Christ. A mirror of the first year, that is the character of Christ. Ye shall take it out from the sheep or from the goats. That is Christ the shepherd, and the sheep worthy to be slaughtered.
Mwana wankosa wanu azikala wangu. Abundema onekipa kalibu aga Yesu Christu. Wamamuna mene Yesu Christu analikupekira. Wachaka chimodzi amuzimtenga kunkhosa kapena kumbuti awawa ndiye mmene anali ana supresu kapena anapangidwe kukhala nsembe ya munthu.
And he shall keep it up until the 40th day of the same month, and the whole assembly of the congregation of Israel shall keep it in the evening.
Ndipo mukhale naye chisungire kufikira tsiku la 18 la mwezi womwewo. Ndipo bungwe lonse la anthu a Israeli lizimupha madzi.
The keeping of the lamb until the 14th day is the keeping of Christ to go into all the places where they to enter in, courtroom to Pilate, Herodes, wheresoever, waiting for the exact 40th day of killing, crucifixion, slaughtering.
Tikamaona lamulo limene linayikidwira Pasika lonena kuti kusuka kumangosa kufikira la 18 la mwezi. Tikakuona kukwanisidwa kumene kuti kukachitika kuti Yesu Kristu akukwanisa kukatungidwa kuti munthu akuyikika ndi kukaenda kumapulofita ndinafu konse kufikira nthawi.
So another statement that amazes me most is on the same verse of 6, whereby it says, and the whole assembly of the congregation of Israel shall.
Ifanya ke mawena soto opasa chidukwa mbiri omwakuoneka amena kuti tabwisa kuoneka mu verse ya 6 nusu inayo omwakunena kuti ndipo bungwe lonse la anthu a Israeli lizimupha madzulo.
While on John chapter 18 verse 40 says, then cried ye oh.
Pamene tikamayang'ana tumbuku la Yohane mutu 18 ndi mayike ya 40 akunena kuti pomweponso anafula wonse, kunena kuti onse anafula.
So when they said then cried ye oh, it means the whole company, the whole grain or spoke the voice. There is oneness of all to cry again.
While
Exodus chapter 12, he said, the whole assembly of the congregation shall. So there is oneness of the congregation in hearing the spotless lamb ready to have the blood to be sprinkled.
While
here it shows that the oneness of the Jews that cried makes Christ for sure to be crucified.
Let
us look Matthew 27:32. Whereby it says, verse 32 of Matthew 27. And as they came out, they found a man inside him, Simon by the name, him they compelled to bear his cross. And when they were come unto a place called Golgotha, that is to say, a place of scum, they gave him vinegar to drink, mingled with God, and when he had tasted now, he would not drink it. 35. And they crucified him. They said, meaning the whole congregation. They crucified him and parted his garments, casting lots, that it might be fulfilled which was spoken by the prophet. They parted my garments among them, and upon my vesture did they cast lots. Last verse 36. And sitting down, they watched him there.
Neno mukaona Mateo chapter 27 ndime yake 32 akuti ndipo pakuturuka pawo anapeza kukereni wakukureni dzina lake Simoni. Nankangamiza iye kuti anyamule mtanda wache. Ndipo pamene anadza kumalo dzina lache Gologota, ndiko kunena kuti malo abade, anamwesa iye vinyo wosanganiza ndi ndulu. Ndipo iye mmene analawa sanafuna kumwa. Verse 35. Ndipo pamene anampachika iye, mawu anena kuti pamene anampachika iye, awimiratu anthu onse amene anali pamene pokunena kuti amene anampachika, ngakhale kuti buku la chichewali sili kufotokoza bwino pochulira kuti limanena za anthu onse. Verse 35 akuti, ndipo pamene anampachika iye, anthuwo anagawana zovala zache ndi kulota maere. Amakapanga izidu kuti mawu Mulungu akwandisidwe amene ananena buku la Salimo 22 ndi maike ya 18. Amena manena kuti anagawana zovala zanga nachita maere. Ndime 36 yomaliza. Na akhala iwo pansi namdikira kumeneko.
Here shows the oneness in killing Christ.
Abantu pakungoonesera mgwirizano umene unalipo pakupha Yesu Kristu.
And verse 32 shows that they, meaning the whole congregation, come out with Christ to the place where they will be crucified.
Chifayake mundime yake ya 32 yomwe akunena kuti ndipo pakutuluka pawo kusenza kuti kunena kuti amakalankhula anthu onsewo gulu lonse la anthu mmene amatuluka kukampachika Yesu Kristu.
When we look to the killings of the animals, they were not killed in the city, they were killing the animals outside the city.
Kodi tamaona Yesu mundondomekwe mene Mulungu anayikira dumbuko la Sodomu ja pankhani yakupha nyama ija amanena kuti nyamayo adzipha kunja kwa muzi.
So the killing of animals outside the city is the picture of Jesus Christ led to be crucified outside Jerusalem, the city.
Mena malankula zone na kuti nyama yazipa kunja kwa muzidu anali kukafotokozeratu za Yesu Kristu amene atabwere kukapachikidwa kunja kwa muzi wa Yerusalemu.
That's why verse 2 says they come out, meaning they were to be out of the city ready to crucify Christ because the animals were crucified or killed outside the village.
Ayake ndi mezere tuwane na kuti ndipo pakutuluka pao kusenza kuti gulu lonse la anthu limafunika lituluke muzi kuti likaphe nyamayo koma nyama yakayiphere kunja kwa muzi.
Christ is the fulfillment of all things that the Old Testament spoke about.
Kristu ndiye chikwaniriso cha zolembedwa zonse zimene chipangano chakale chinaneneratu.
So there is no preaching of the gospel without speaking of Christ being the only one worthy to be killed, slaughtered for the sins of his own people.
Kupalibenso kulalikira uthenga wabwino kwina kumene munthu akhoza kulalikira ngati zachula za Yesu Kristu amene iyeyo anatengedwa ndi kukaphedwa chifukwa cha anthu ake.
Many thanks to God because of Christ, the only sacrifice for the sins of his own people.
Mikika tundi Mulungu chifaja kupereka mwana wake Yesu Kristu ameneyo amene ndi nsembe ya chiombolo cha machimo anthu ake.
Christ was killed at the exact place that was set for the killings of animals.
Yesu Kristu ndi anakaphedwera kumalo enieni amene anayikidwiratu kunena kuti adzikapherako nyama.
The last chapter of today is Leviticus chapter 6, verse 24.
Kulomaliza mtsiku la lero ndi buku la Leviticus chapter 6 ndi mayaka ya 24.
Leviticus chapter 6, verse 24 says, and the Lord spake unto Moses, saying, speak unto Aaron and to his sons, saying, this is the law of the sin of the sin offering in the place where the burnt offering is killed. Shall the sin offering be killed before the Lord? It is most holy.
Ndimayake ya 24:5 akuti ndipo Yehova analankhula ndi Mose nati, lankhula ndi Aloni ndi ana ache ndikuti chilamulo cha nsembe ya uchimo ndichi: pamalo pophera nsembe yopsereza ndipo pophera nsembe ya uchimo pamaso pa Yehova ndiyo yopatulikitsa.
So the law was that a sin offering is to be done on the exact place.
You know, tumonga machira mulo la mulo limanena kuti nsembe yophera ya uchimo izichitika pamalo opatulikitsa.
It was never done elsewhere but exact place.
Kufunika kuti izichitika malo ena aliwonse ayikwa pamalo okhawo basi.
Christ came and met the exact place so that all the sins of the elect should be purged away.
Momwe Kristu anabwera ndi kukafikanso pamalo ake omwewo kuti akachotse onse awochimwa osankhidwawo.
That's why the exact place is nothing but the cross.
Ifa chakedu palibenso malo ena opatulikisa komatu makamaka pa mtanda.
In the cross is where my sins were laid on.
Ndi pa mtandatu pamene machimo anga anachosedwa.
It is in the cross where Christ died for my sins.
Ndi pa mtanda pamene Yesu Kristu anafera zolakwa zanga.
It is in the cross where there is my gospel that I am to preach. It is in the cross where I proclaim and preach the gospel and where there is my salvation. Nowhere but in the cross where I boast, and I shall praise the Lord because of the cross.
Because
I am a man of God, I am a man of God.